Shika hapa kule mala umeloa
umeloa
sweetie my baby cheza na mimi baby machokoro wapendi ukipesa mapenzi na kuba iwe tulo bizi ni kukupa iwe tulo ukipesa mapenzi na kuba iwe tulo bizi ni kukupa iwe tulo
wendo wao mikogo mpole soka mamboro hata wapige zongo I'm into what you need.
When no sugar cane, if I keep your money too lazy, you could be catching. Shall I open no kilele?
Mshoma, pepiwana, yembeli bango.
I'm a busy double by your